ShankySupplier.com. Okay, I'm going to go to from my music classic. And if you want to search your music, Jonah, put that on a preacher, kid, I am your vicar. Put it on a preacher, kid, I'm your pastor. Put that on a preacher, kid, I am your vicar. Nasadi ana picha kisema ya na pesa Kipesa kipicha nada ya meumbika Mashiri ana picha kidai ya na pesa Usuri wa kobia wana kasibure Hamaliza kobia yesu kasibure Usuri wa kobia wana kasibure Hamaliza kobia yesu kasibure Poma tikeme mapepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule So tikeme mapepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule Poma pepo na moni keme mapepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule Poma pepo Padada na picha kida ya meumbika Na yuda na picha kisema ya na pesa Padada na picha kida ya meumbika Na yuda na picha kida ya na pesa Hapesa za kubira wana kasibure Kusuri wa kubira yeye kasibure Hamari za kubira wana kasibure Kusuri wa kubira yeye kasibure Na mondi keme mapepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule Poma pepo na mondi keme mapepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule Poma pepo na sacha keme mapepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule Poma pepo na bii keme mapepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule Poma pepo Hamwili umekwisha kucha kutwa kwa waganga Na Yesu anaponya asifiwe aleluya Hamwili umekwisha kucha kutwa kwa waganga Na Bwana anaponya asifiwe aleluya Hamwili umekwisha kucha kutwa kwa waganga Na Yesu anaponya asifiwe aleluya Mala karete mwekundu Umweusi Umweupe Yesu anajibu bure Karete mwekundu Umweusi Umweupe Yesu anajibu bure Kadada unapita kidai umeumbika Na yule anapita kisema yana pesa Kadada unapita kidai ameumbika Na yule anapita kidai yana pesa Usuri wako bila yeye kasibure Amali zako bila bwana kasibure Usuri wako bila yeye kasibure Amali zako bila bwana kasibure Kapipi keme mapepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule Poma pepo tusachi keme mapepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule Poma pepo nabii keme mapepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule Poma pepo wabishi keme mapepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule Poma pepo Hamwele umekwisha kucha kutwa kwa waganga Na Yesu anaponya asifiwe aleluya Hamwele umekwisha kucha kutwa kwa waganga Na Bwana anaponya asifiwe aleluya Hamwele umekwisha kucha kutwa kwa waganga Na Bwana anaponya asifiwe aleluya Mala karete mwekundu Umweupe Umweusi Yesu anajibu bure Karete mwekundu Umweusi Umweupe Bwana anajibu bure Karete mwekundu Umweusi Umweupe Yesu anajibu bure Na sacha keme mapepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule Poma pepo na mati keme mapepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule Poma pepo sharidu keme mapepo kule Poma pepo kule Poma pepo kule Poma pepo Aizole so Tanzania Awampia sikida mzea na busara Hakuna wajinka amese